DJShowstep.com.
Yeah. Oh, no. Enzo kona zala kukona pansi na iwe. Kati sina fole, wenzo soba ma pressure na iwe. Baby, wenzo chito understand. Pati banga nika buisi. Kama funa kutini kuleke ni kuzi ya iwe. Kama funa kutini fune bata vena nguine. Siva ziva. Choka nawe Papa banga nisekeni Kuneoze famuse paku mutima Siva siva kwa mene tachogela Baby, nakula nawe Nanguba kambe ndiwe ule socha But baby, much it to understand. But if I'm not in the breeze, but when I'm gonna put you condition to my confusion.
DJShowstead.com.